Lukaan
Bokot kudani ja Yeso wanjari satin jede
Duri dure stoko jira Kaujatu jabdu kabu Tub dufani wanje danin Nami kanke kunin hori kanke balesu jira Jinnani nisi ame wanje den Wonte anin sit dagay kun man Hori ki chuf hedi Harki ya debisi Arama ach it debite na ino jatu Hojatu unka wanu finjed Abbaano jikesa nabasa animanta dandeo brunkotu wakala chule nchera aniyayi wantol chumalade akbiyiti maneni sani nayamtu hoja ujitan kesa nabasan tanaf kagati abba isaak abu yame waan nam karati njede gati abba kiya hagam kabd namichika wanjeden debet ibitoko tadada jinnani ni wanjeden tatabetante ta irrat afan fudi hurrisi tai shantam taf amalle ni kadibi wanjed atin gati sa hagam qabt namchi kan wanjeden kintal iblama kadargaye inni wani sanjed tatabe tante ta irrat afan fudi dibto kof shantam taf abano jatu kiiba kan marro qarawo misatif guddo sade unti akanatif Nami waan laftana gul deemu. Nam ibsa gul deemu. Ir mal laftana beek. Duub ani waan isaniin jedu. Hori laftanaatin jaal tolfadda. Ak hojja horiin dhumate. Man egerit isan yaaman. Nam waan dikon dhugeeffatan. Waan guddoollen dhugeeffatan. Ammalle nam waan dikon dhaareeffatan. Waan guddoollen dhaareeffatan. Tanaf hojjak ara hori laftanaatin isan dhaare fatani. Ent dandae hori dhugaatin isan dhugee fat. Ammalle yo hori nam dhibiitin isan dhaare fatan. Ent waan keessan isaniiken. Nami nama hojjatu dandae abbalama in hojjat. Wonte akkanaatif inni egeri tok jibbe kaan jaalata. Yohaan toko wal dhaqani kaan hin wal dhabani. Isan dandeetani waaqa fori fulata kaino jattani.
Farisaayoni taguddo hori jaalattu. Waan kan cuf dhageennanis gooyyessite. Ammo yeesu waa warraan jedhe.
Isa warnam duratuf dhugeessu. Ammo waaqi gara keessanin beeka. Wonte akkanaatif waan nami waan guddo woo namaa baatse'u waaqi womaa hin se'u. Seer muusatiif xaafiin raagota. Agu Yohaana nam battisu challa jabeen qabdi. Duub achi as oduu dansa ta finn waaqa odeessan. Nami cufti finn sun irreen seenu jira. Ammo ir laaftu ak lafaaf gubbaan dabartu. Fula dubbiin seera tokko baddu. Nami niituu fi lakkise ta dhibi fuudhu yaadab tolche. Nami niiti dhirsi lakkis fuudhulleen yaadab tolche. Duri durees tokko jira. Kawaya mimmidhaaddu. Gati guddo qabdinaqate guyya cuf gammadaaf qiliixa maan deem. Ammallee namichi yees tokko kalazaro jedhan kanafi isaa cufti mammada qabu balbalisaa duru kaayan. Akki inni hamba sagalee meessa namichi dureessaa irra jiddu nyaatu. Sareelleen dhufte mada isaa arraabdi. Hiyyeessi sun du'e jennaan malaayikaan ol fuute boba Abrahaamut geessiti. Duresileen du'e awwaalan. Fulaa ikhiraat guddoo gaargale. Ol millannaan Lazaroo ka boba Abrahaamuu jalta fagoot arge. Jennaan lallabee waan jedheen aabbo Abrahaamuu naanayi. Lazaroo natti ergi ak fiite qubisaa bisaan kees kaa'ee arrabki qabbaneessu. Anin ibiddi kan keessatti gubachuu jira. Ammoo Abrahaamuu waan jedheen gurba qaabadhu. Atin jireen kan kee keessatti waan dasaa argate. Lazaroon waanamtu argate. Am is armat qorqoratanii. Ammoo atin gargaluu jirta. Waan kan malee jidduu teennaaf teessan bool guddoo jira. Ak nami armaa bayee gar keessan dabruu hin dandeen. Ak nami gar keessanilleen nuti taakuu hin dandeen. Dureessi waan jedheen yoos anin si kadhadha aabboo. Lazaroo gara war keenna ergi. Anin obboleeyyan shan qaba. Inni haa deeme war gorsuuti. akwarri fulati tagargala tanin dum ammo abrahamu wanjeden warri musafi ragot qaba ha dubbi warra dagayaniti inne wanjeden hiyo abu abrahamu ammo yo silanamito kuduiske sakaye deme warrat odese warri dabirain debia ammo abrahamu wanjeden yo warri musaf ragotin dagayin atonami duiske sakaye warrat odeselle indugeifatani